Yeah. Yeah. Phethele skile sihefi. Tsunami flow ayipheli. Mina ngofele seshweni. Never ngiphelele emoyeni. Yeba. Phethe. Ngeke ngiphelele emoyeni. Yeba. Phethe. Ngeke ngiphelele emoyeni. Phethele skile sihefi. Tsunami flow ayipheli. Mina ngofele seshweni. Never ngiphelele emoyeni. Yeba. Phethe. Ngeke ngiphelele emoyeni. Yeba. Phethe. Babelesele, kusala basele, sanamathele, vele sidalele yona impumelelo. Baningi behater le isho kubona, baningi begxeka abanye besiloya. Manje siyangena siyakhona, soon to afford, ivili lokhiki, isinto ezoshintsha. Mina nezami sifuna umadiba, diba, thina masifika bazosihlonipha. Izindla zegame ziyakhila, neenkabi siyasidida. Bani sami ngiyasifile, sakho ngiyasikipha, ngathi ishere dlala ingqathu. Span some gas feel it, so I skipper. Got the cherry jelly nuts. Petal is killer, see heavy. Tsunami flow, I pay. Mina ngo fele se shwen. Never ngiphelele emoyeni. Yeba, phethe. Ngeke ngiphelele emoyeni. Yeba, phethe. Ngeke ngiphelele emoyeni. Petal is killer, see heavy. Tsunami flow, I pay. Mina ngo fele se shwen. Never ngiphelele emoyeni. Yeba. Phethe. Ngeke ngiphelele emoyeni. Yeba. Phethe. Ngeke ngiphelele emoyeni.
Bazongiswa mangifika nokushisa umadlisa lensisi. Stuff 66 la ungababiza abalisa. Ngiyazizwa ngithizwa ngewisa ngisengaginqa. Peni nephepha manje ngimele siphokophele emphandweni. Never sakhwitha lesi skili sashisele pepeni. Salokhu siphusha thini sikwazi ukusaphotha emadlahleni. Ngoba sinenkani futhi sifuna ukuphelelela emoyeni. Yeba. Fwethu, nocina ngokusinda mawethi. Inkonkoni senza ibe straight. Ukusinda uzalu half past eight. Dala sibajala abafana singos. Whenever we pass nizosizwa ngomlosi. Babuzo ngakhola utyinyelwa zinyosi. Ding ding shisilile ubone ngama-ping bongs.
Phethele skile sihefi. Tsunami flow ayipheli. Mina ngofele seshweni. Never ngiphelele emoyeni. Yeba. Phethe. Ngeke ngiphelele emoyeni. Yeba. Ngeke ngiphelele emoyeni. Phethele skile sihefi. Tsunami flow ayipheli. Mina ngofele seshweni. Never ngiphelele emoyeni. Yeba. Phethe. Ngeke ngiphelele emoyeni. Yeba. Phethe. Ngeke ngiphelele emoyeni. Phethele skile sihefi. Tsunami flow ayipheli. Mina ngofele seshweni. Never ngiphelele emoyeni. Yeba. Phethe. Ngeke ngiphelele emoyeni. Yeba. Phethe. Ngeke ngiphelele emoyeni. Phethele skile sihefi. Tsunami flow ayipheli. Mina ngofele seshweni. Never ngiphelele emoyeni. Yeba. Phethe. Ngeke ngiphelele emoyeni. Yeba. Phethe. Ngeke ngiphelele.